Bana Uganda baweredwa magezi ndi chechisera batandiko gena amalwali lwekebeze wadde sibalwadde kibayambe okulindanga okumala okufuna endwadde ngali tibakyasobola nakuziwonya. Mu lusiisira lw'ebyobulamu olwakulungudde ennaku enzingu bbiri ku ntebe Comprehensive School e Nakiwogo olwategekeddwa eggombolola ya Mutuba etaano abaalwevumbyemu mwe baabifunidde. Abasawo ababadde mu lusiisira luno obwedda bawa abantu obujjanjabi obw'obwereere n'okubakebera ku bwereere naye nga bagamba nti kikulu omuntu okwekebeza nga bukyali n'ategeera bw'ayimiridde. Dr. Fiona Nakalinda Matovu ku lwa minisitule y'ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda ye yagguddewo olusiisira luno. Abasawo abawadde obujjanjabi n'okukebera babadde bava mu Entebbe Regional Referral Hospital, International Paramedical Nursing School n'abakugu okuva mu malwaliro amalala.